saba virizi owa kanisa ya Uganda bamwete His Grace Kazimba Mugalo avumirira ino ebikolwa ebiri kubatenga bijja Mason muiwangira Uganda ebya abantu okwitanga abantu banaibwe yakuba ati nakaseera abantu okubatenga bakolesa olunaku luno olwa Good Friday kwete kwa mazukira ga Yesu Kristo bongera okwenenya
kibi nyo ate okulaba nti abantu ya Syria mukyalimu abantu abalina eko omuli n'omuntu okukwata ekiso natta abaana myaka ebiri mwaka gumu kituula omutima ogwo mubi kyekitegeeza nti abantu kungulu baseka nembunda mwemweko olwekyo tusaba katonda ayamba abantu kuba bajaguza amazuukira gano okufa kwa yesu beenenyeze eddala munda okusinga okubeera kubyo kungulu katulabanga mu middle east awali yesu gyeyafiira okutufiirira ate abantu batingana butingani bakuba amayumba abati nolwekyo abantu tebanategeerayo lwaki yesu yafa